mkono Peso bimara tena Ayaya Life has been so unfair to me Mungu baba twaomba uwepo wako Cause we're everything to praise you my lord Tuajipata tuko na moyo mzito Father God I'm asking for your wisdom Angalau tukazidi kukusifu Cause the devil is ever after our life Bila wewe sisi tutangamia Cause the devil is ever after our life Bila wewe sisi tutangamia
Kulidaji tutangamia
Ulimwengu maisha mazito dadi
Oh, mazito dadi
Kiposa tuisha uwepo wako
Uje, uje ndani mwetu
Ulimwengu maisha mazito dadi
Oh, mazito dadi
Kiposa tuisha uwepo wako
Uje ndani mwetu
It's true life iko very hard Lakini kwa kausi bado Kipo kote na kumi taenda Nataka niwe wako nawe wangu Father naomba unisikize Kwanzia leo nitwe mwana wako Kwa imani bilisi nitamshinda Na daima nitakuwa wako Oh no no Na daima nitakuwa wako Kristo bimie
Ulimwengu maisha mazito dadi
Oh mazito dadi
Niposa tuakisha uwepo wako
Uje, uje ndani mwetu
Ulimwengu